Timmy Timmy J Promotion, the art of music.
Love mtima wangu kuya zinazonga zitanga mwaluya. I don't care no more for love. Kankute ukinde nifuna nanjaga anduza ye time kute ngute nguira vide. Nduza ye time kute ngute nguira vide. Sishali na ute wala hu. Katina geja, nafunde mirembe. Mena masa nyunguka. Yumira, obla mwotali. Atengu kaka sanifai. Munda mutima, nagumamu. Katiku kaluvanga rwazi. Munda mutima, nakaluvamu. Katiku kaluvanga rwazi. Nze katina fuka mkodo. Nabuno mutima gwange waguyu zinga. Omuntu yali fila bulagu. Si chali na ute walafu.
This time I wanna live my life.
Si chali na ute walafu.
This time I wanna live my life.
Si chali na ute walafu.
This time I wanna live my life.
Si chali na ute walafu.
This time I wanna live my life.
Yeah.
Ndeka ngende jengenda. Love mtima wangu kuya. Zine zonga zetenga mwalu. I don't care no more for love. Kankute ukinde ndifuna nanjaga anduza ye time kute ngute nguira vide. Ndoza ye time kute ngute nguira vide. Sishali na ute walafu.